Steer T.
Yeah, yeah.
You go on the bed.
Sauti ya kinanda namba nane yake figa kanweka kwa kiganja analipa vyo vunguni na sio dana dana nyama wazi wazi kitanda chetu ndo kiwanja hatima mtoto kwenye bedi cappuccino acha nikubebe kwa mikono sina wasiwasi uongo chini nikutekenye kwa jino Sima kibatali, dada wewe tu anze safari
Dada wewe,
mahalu wani, yashani panda kichwani
Hani wewe,
baby baby move for me, so kimoja chani
Baby wewe,
mahalu wani,
yani wewe Nidonyo, donyo, dada nikudonyo
Ni papa sage mwili muzima Baby wantanera, dera funga fundo Shikika da yeah. Wendo roho yangu yeah. Mami yeah. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah.
Mtoto staga Shaku shaku starboy Nalichezaga Shepu kigoda kigoda Kiuno kama feni Ukinyongaga Mashallah Huyo mtoto mzuri
Nishike panaposhike